June ke kgwedi ya bosetšhaba ya tikologo, mme mokotaba wa rona selemong sena ke ikonomi ya tsa tlhago. Potso eo re o botsang yona ke gore na ikonomi ena ya tsa tlhago e o kenyeleditse le wena? Ka moo climate change e re amang ka teng mmogo le ditlhoko tsa rona tsa go intshetsa pele re le setšhaba di re tlama go aga le go godisa di-industry tsa tlhago. Kgatelopele ya rona go ikonomi ya tsa tlhago e tla netefatsa gore re sebetsa ka mokgwa o totobatsang gore ditlhoko tsa rona di tla fitlhelwa le go batlang ka morago go rona. Gore re fitlhelele gona, re tlhoka go fokotsa tshebediso ya rona ya dikgase tse sa tlhokisang, re sebedise matlakala a rona ka tshwanelo, mme re boloke matla kapa ona motlakase le o qoba tahlegelo ya dimela le diphoofolo tsa rona ga re etsa kgwebo. Aforika Borwa, gopolang go fokotsa, go sebedisa gape le go ntšhafatsa. Molaetsa ona o utlwisisa ke Lefapha la tsa Tikologo. Mabapi le ikonomi ya tsa tlhago, letsetsa 086 111 2468 kapa etela www.environment.gov.za.